Kungabuya mazi udokotela sengikutshela ngoyebo. Kungabuya mazi udokotela sengikutshela ngoyebo. Ngikutshela ngomuntu wabantu usizile singumphakathi. Uyebo umuntu wabantu uthando lakho luyamangaza. Kungabuya mazi udokotela sengikutshela ngoyebo. Kungabuya mazi udokotela sengikutshela ngoyebo. Ngikutshela ngomuntu wabantu usizile singumphakathi. Uyebo umuntu wabantu uthando lakho luyamangaza. My proof is your warm heart. Shout out to Dladla family. All I love you God. Yebo foundation's a 3 degree. Sisele yamazo kubonga. Yebo majoliko gonga. Lento yenzili yanconywa. Dokotela wethu sonke. You deserve all your respect. You are the man of the match. If life is a movie, you're starring. Ngikwazi ngothanda nanderik. Kabune putho thakakwazi. Dokotela Randstenga. Nhliziyo zabantu ziyavutha. Bringing change ushintshi wede. Kungabuya mazi udokotela sengikutshela ngoyebo. Kungabuya mazi udokotela sengikutshela ngoyebo. Ngikutshela ngomuntu wabantu usizile singumphakathi. Uyebo umuntu wabantu uthando lakho luyamangaza. Kungabuya mazi udokotela sengikutshela ngoyebo. Kungabuya mazi udokotela sengikutshela ngoyebo. Ngikutshela ngomuntu wabantu usizile singumphakathi. Uyebo umuntu wabantu uthando lakho luyamangaza.